ngaphandle kwakho phandlapha for me sendiza milenda leka oh baby it's always been you mathathu la magama kunzima ukuwathetha akho mnye umntu ever since hlukane nawe andisakwazi ukuthi I love you kumnye umntu no 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 na love andisakwazi ukuthi I love you ever since hlukane nawe andisakwazi ukuthi I love you kumnye umntu no 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 na love andisakwazi ukuthi I love you who am I fooling nexesha liyahamba without you without you here by my side oh baby it's always been you mathathu la magama
Andisa